angazi ngenze nje futhi angishone pha angazi ngenze nje futhi angishone pha
I'm gonna make you mine.
Angazi ngenzenjani, futhi angishone pa.